Ate bannakyewa balwanira eddembe ly'amawulire beemulugunyirizza gavumenti olw'okuggalawo ebitongole omulina ebyamawulire nti tekyakoleddwa mutima mulungi. Kidiridde ekitongole ki Ugandan Gay Bureau okuyimiriza ebitongole 10 omulina Human Rights Network for Journalists ekirwanirira eddembe ly'abannamawulire ku South African Center for Media Excellence beetegereze ebyo bakola. Akulira ACMI George William Lugalambi ne Robert Sempala akulira HRNJ bagambye nti wadde beetegefu okwewozaako beewuunya ekyabagazaawo mu kiseera ensuwa esinga okwetaagira okulondoola abamawulire n'eddembe lyabwe.
Tulinda bulinzi obwenkyagalambye tugambye nti ejja kutuuka tusobola okuginnyonnyola ebiki bye tukola nga tuyira twetegeke oba naba batuyise tusobole okunnyonnyola tegeeza bulungi kubanga oluusi ntufunye kifaananyi kituufu biki bye tukola naye wakuwadde okusanta jangu wennyonnyoleko tuli tuwesanye oba naba tutegeeza bulungi naye nga nsobira era abantu abasinga obulungi bye tukola babimanyi kubanga ebina tubiteeka embagano tubiteeka
batugere mu nnaku entono okuva batubibiriza era tuli beetegefu tugezezaako kintu kye tusobola okula nga tutambulira mu buufu obwo obw'olwokusalo tulina okukola emirimu gyaffe era mmanyi nti tujja kuba beetegefu okukolagana obulungi tusobole okuddamu okkakkalabya emirimu gyaffe eddembe lyo lya bannamawulire tusobola okugamba nka tetusobola kukola mirimu nga twali tugikola.